Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Alal pare sappo lewru dum woni avril jana yamde sokido studio tamani miɗen tawale maison de la presse ɗo bomo ko ɗon duttinono ɗo kabaruji ɗi yumar woygalo fanɗi fujjadin koɓe ko yata sappo e joyon kañi en buutale wuddu leydi ndi kerlu hakkunde mali kañi e leydi Burkina Faso immadraji ɗi arme mali waɗiɗi leyi ɗum woni leydi France ɗi arme mabɓe gonɗude nokkono docteur Barka. Kanko Ibrahim Boubacar Keita o yiidi yoga e yimɓene humniɓe kabaru dinaji ley leydi meɗen ɗi jottinowo kabaruji fedde Imam Mamoudou Dikkonde o holliti wiide ngal ɗo kawrtal wala fof ko Ibrahim Boubacar Keita haalido hen ko nanggata hoore. Gandure tumbudu nde ko warata koɓe gara heɓude garasi mawɗo ɗo mobilaji ɗi kani garde noon ɓe kollitiri wiide wattu jono didugol ngol foɗɗama toon altinede ƴaɓɓe noon ɓe sikiraɓe ɗum noon semɓe kabaruji ɗi min jogini on ɗo beetande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Fanɗi fof ko yata jaddikoɓe sappo e joyon kañi en buutale wuddu leydi ndi immadraji ɗi arme mali kañi e arme france noddirteɗo barkana o gondi e wadde le wuddu leydi ndi ɗum waɗi ɗum woni le cekkita yontere noon ɓe kollitiri wiide kaake kaɓorɗe kewɗe du kañi en nanga toon ɗum waɗi kerol hakkude mali e leydi Burkina Faso fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Boudi.
O immadra waɗi le funnague réseau mofte waɗi le gelle kewɗe gonɗa hedde kerol leydi Burkina e wi militaire en ɓe ley yilaru ndu mudongaji sappo e nayyi bomboje kañi kaake kaɓorɗe goɗɗe nangama dow gollidan soldasi en barkan larme mali o holliti wiide jaddinkoɓe hewɓe du nangama ka soldasi en mali ɓe ɓeyda e faamu dow immadara o sanne hono hollitinde nokku ɗo waɗi jaati kabaru keɓaɗe ƴurude e militaire en mali koɓe kullita AFP immadara o waɗama hedde pété dougou on nokku gonɗo ley wuddu leydi ndi hedde ɓaɗale leydi Burkina ɓe ɓeydido hen wiide du soldasi en france tawama ley o immadara caggal ɗum ley twitter larme mali holliti masiba gaɗaɗo juwara on nokku gonɗo ley cercle tenengu réseau mofti soldasi en garde national outi yiite dow civil 1 fayse tawa kensaki yimɓe ɗiɗon keddi nayo mbarmi e o bonanda e wi soldasi e mali ɓe mangal paɗe en ɓe dande malfa juɗum ɓe woni ko tewtinotade sikkitade gaño mabɓe utti yite dow mabɓe
hollitindi wiide wattu jono lamu koɓe gomɓe le wuddu leydi nde ɓe gondi wadde do hen immadaraji ɓe mbihi sa ƴeewi duno wayde jaam e deɗɗere worri le oɗon nokkue ɗum wembiɓe sanne kawrital fuɗɗi nokku noddirteɗo baña gara ɓe iwri le lamu bankasi koreɓe gondi wadde ngal ɗo kawrital to baña gara to ko heewi wattunaɓe wonɓe tonɓe ka fo kolliti wiide wattu jono yoɗum wona basiji hakkunde jaleni wayde jaam e deɗere wondi heɓude toon sembe ɓe gaɗi noddago fewde e laamu o tinno daro darde muɗum no hani renirde jamare nde keɗema kanko noddirteɗo Ali Inogo Doloyo kankoni maire nokku noddirteɗo Sanga komo sifi do hen do facce tan Ousmane Dikko
bankasi fo herata ko bañagara ɗum bañagara latima hande wuddu baasi o adan ni se en puɗɗiri Sanga handen ana ɓuuri ujunaji nayo e teɓere joyon yimɓe egguɓe se garti toon sappo e ɗiɗon keddima hen gure nayyi kelama nogay ɗiɗi ɓe mbawali awde ɗum heƴo mum naƴƴata saabe soldat se mbawa wonde bangge malinka fu naadu damal fuɗum handen kana yimɓe pammine kana ande ɗo tiɗala kaadu woodi no haaldete ni hono yo finuji kaptata so ngo hakkillo ƴiwali wala fu ko latto saabe de won toñaɓe no laamu ode jogorto ni du weɗa yo ɗum tinni golle o wona sinuji kaptata yo kala torri hen yo kala torri hen kana jogal muɗum wayitto saabe yo le faamu tiɗala ka heɓante
l'approche qui fait problème
sikiraɓe so gabbi do bemal ame ande ngal oɗon mbayilni tottol mijoji moɗon no noddimin do ɗiɗo numéroji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗe joyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗe joyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi wattu jono kanko ɗum hoorejo leydi ndi Ibrahim Boubacar Keita komo yiide e yoga yimɓeɓele humniɓe kabaru dinaji ɓe yettunowo kabaruji fedde Mahmoudou Dikko nde kay hollitiwde weltaki le oɗo golle sanne wakkande ɓe jiidno e ɗum woni hoorejo leydi ndi Ibrahim Boubacar Keita nokku noddirteɗo kulba ɗo Bamako ɗo o hollitiwide haalaji ɗi on haali toon ɗi yo haalaji ndiri daraji noon on haalay haala fof ko nanggata hoore haalay du haalaji tiɗallaji ko leydi mali ndi jogui ñalawma hande o fa hande kanko noddirteɗo Issa Kaw jimo ɓeydi ley hen dow wiide ñalawma hande o Ibrahim Boubacar Keita ta hettinaki ko ɓiɓɓe leydi mali ndi gaɗi noddago fewde e muɗum keɗe makko mo sifirdo hen do facce tan Ousmane Dikko
Imam Mamoudou Dikko dardama ɓama haala e jaabu makko on kolliti mi ɓama haala mi anda ko kalami e dow mum saabe mi anda ko noddirami handen nden wala fof ko mbawmi wiide hen heydi kala fuɗu yo noona ka noon e ley tedde ngal ga joganimi laami leydi ndi kanaka leydi ndi ka woofi lawol haaldude e ɓiɓɓe mali ley ko kanko Ibe Ka o haali fuu gardi tan keddi hakkilam adam fooni holli titan o ma wemba holli yimbe video suga jokole soldasi keddi do nyala jappidi de doni do larme meden mine hore yo nona kanon ka wana dum woni sababu bato o dido bel mudum kanante leydi wi famata fe ko sabani yimbe woni de notibe adna be den o darda ka dundu men dardi mo tan joina premier ministre mako joni anan men dokkan bel ko haako tutube bamako dardube men men nakino e golleji dum en gondidi men joddo men kalde se be ngartidi e jaabuji tentilidi du men martana ko
jamaa
komo wonde yidude yimbe le dinan kobbe ko yodo hunde lobberno yoga e dunki ande non kollitiri wi de ka do e tawede fubbe on kollitiri do mo hani yidude balle politique de do kedema kon ko noddete Ibrahim Eli Diko yo jenginowo jande do do wudo ko mo sifido hen
mi holli to horaje leedi noddi mawbe dine mali an mo isanne lati fu mali en fu jonka fu fu e dine mun jonka to horebe ngari ambe be joddoto e horaje leedi ndi be kam fu hala ko mili ay na jidal tan wawa itude leedi e tidal ngal to la kanko horaje leddi o halda e politicien be do yare smaila en yaade e ceble heddibe yibe lamma ko moja yibe o jodaati no feuri sonko ben kan haldibe be kawra so be kawrali e ko jeta jamaa murti ko grevu jeta di fu yonko wonko be deta wala fu ko buyto tan to kanko harma ko o tinni ce o yonko wakati fu mo nodde yibe mo halde mudum a do bilto ta kanko harma ko jodi ke banga mako tan yibi wobbe ngada dun a do yaata yeso jonga sidalaadi ka beedo tan
be kolitiwe le ko warato ko ngalluri tumbutnde waran hebudi ton garmodo blaydi kani garde dun didama dun woni altinere tabbe nonde jetti lewru avril ndu kanko ministre commune do kabaru galleji leedi medindi kanko fuddi dido golleji jamaare wonde tonde holliti wiwel tikli o do golle sanne fa kebe famtar kedden Ousmane Diko Ousmane Nyali Boudi
o gar mublaji jawdi ko watte mudum ana buru milliard goto sefa di lamu mal e gollidibe mudum itti e wi ministre commune do leedi o gar keso beydan jirewre kebal gendendi mohammed mustafa sidibe woni ministre commune do leedi kede ko holliti wiide
yo horsundel e ngallure tumbutule sabede gar o hokkan golleji kewdi faabato du commune o hebde jawdi
o nyibata le nokku baro hectare ngaji nay e seeda gar o ana way bisiminde ko buri mobilaji temeddidi o nokku nyawtudo ndena ko du hebete le makko wonno ko maire commune o won Abdourahman Cissé holiti wiide
o do projet hokkan no golle tentidi do latorto li korsa ndena ko faawarde e kesum kesaku mahgol o do gar non faabato du sikke wala yawara hakkunde region tumbutu o e kedde leydi mendi
donnobe mobilaji beedu njitti o projet e wi mabbe dum wadan fa yawara mobilaji newno le ngendi tumbutundi sidi mohammed babaya kany won horeje donnobe mobilaji tumbutu
avec le kebal o do gar non kamiyoji fa warde e karngaji fu mobato le hen faabato men du yubbinde golle nokkurde faabato mairie o du senude ngallureni
la ville de tumbutu
ministre holiti wiide gollirde dokkani golle golle mudo wada ko wayi fu fa golle o timma nde hollita wede hani timmudo den dum wona ko Boubacar Djitay hebini en iwde tumbutu
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse et fedde leede Europe
sekrab de nyelo ne le raison ngaji meden di pukira nokko no dotte banamba be ko di tiwide suko goto mo duubi mo libitati non be ko li tiwide ina modo ye nanno di lumo banamba so faddi dum ton yama le galle goto banamba to onati dem mo modi so mona ton be nyegere wakande mo yalta so dedu fe goto yemo so mo yoppi ton jukude ngel engel e juude laamo ko dano gonde wadde do hen konja en gardan o dire do nyaloma hande be ko li tiwide honno nyamduji din gori to dire to wattu joni do nan dudu nata e lumoji di fa ya tapno wobe ton be kodi tiri wiide ka do e tawede fu cioggu maro ka do kodi tiwdi jippaki le o do nokko feega sedu den garanti minire fa do tesiddo fedde sukabe cokolbe wombe ton be huli tawede ko kama nokku do be kani wonde wattu jono be ko kama ton tere o do nokku wattu jono be ngadi no dango fewde do won pelle o ni sen gonde le leedi me indi tinno pabo be ko yaayi fa delon be kan internet o do nokku sigrabe sembe kabaruji dimi jogino do beta handen di anni fandi fu ko yata jaddum ko be sappo en jom kany en goni mbutabe le wuddu leedi imadraji di arme mali kany arme france gondi e wadde le kerol hakkuno mali e leedi burkina faso kanko Ibrahim Boubacar Keita o yide yimbe lo humnibe kabaru dinaji wombe le leedi me en din jottino kabaruji fedde imam diko no dirtedo isa kawndimo kay holliti wiide wattu jona wala fu ko do gorko haalito won lamido leedi ndi wala fu ko haalto sona haalaji dir daraji haalay ko ti Allahji leedi mali di jogi nyaloma hande o allure tumbutnde le ko warata ko be kan hebo ton garmo no do kolitiri wi do do gardo didama ton le altiner tabbi non de bi wonono sembe kabaruji dimi jogino do betande difande kedde hedade hono andir on no do e seeda yotere meden de ana wodi wassalam.